imali wemali mfuna imali imali wemali imali hey
yeah.
Who the game on me no more than no bird way I'm for no party in Dala no more. Mfuna ukuphatha ibhola more and more. Mfuna imali wemali. I'm down on my knees. I'm crying on my tears. I'm praying to the Lord. He is my God. Mfuna imali njalo mina ngisebenzile njalo mina ngithandazile njalo mina ngikhulke tolo njalo mina ngifuna iBenjamin mina mfuna iRandi kuphela mina rest in peace to my brother man 4009 yeah that's my brother man 4678 KST Kasi man yeah that's my Kasi man
ngizohlalala ngithulele ngihlalelana mina nginqumele ngiguqela ngithandazele mfuna ukwenza imali mfuna ukwenza imali ama plans wami nokwenza imali ama plans wami nokwenza imali ngenza imali emva kwenye imali ngenza imali emva kwenye imali
imali imali imali imali mfuna ukwenza imali mfuna ukwenza imali angifuna ukubabysitter ngihlale ekhaya ngiwashe izitsha ngcono manje kwandizitha man I'm doubling my profits in the bank with no charges I know my worth i-criminals zihlala zikhona I know this earth they always dying hard to know ubana ne-chance le na le ngifuna imali manje senginengano ten back nenkani uma ngibheka uboy ngikhuthazeke ngifake i-pressure kule span ubheke kahle ungakubhayizeli uma ungithembisa imali okwamanje ngisendleleni that's my plan anyway
ngizohlalala ngithulele ngihlalelana mina nginqumele ngiguqela ngithandazele mfuna ukwenza imali mfuna ukwenza imali ama plans wami nokwenza imali ama plans wami nokwenza imali ngenza imali emva kwenye imali ngenza imali emva kwenye imali
imali wemali imali 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 mfuna ukwenza imali mfuna ukwenza imali
ngizohlala la ngithulele ngihlalelana mina nginqumele ngikhuqela ngithandazele mfuna ukwenza imali mfuna ukwenza imali imali